Ayikuthindes basela qhamiya kuchaza umeleliya songela ngoba kudala naqala ancinci ancinci izinto asinongatshintshi lajika ifili ijekulizobaphisi anaxesha lentaba ziyandikusazikubekeleni yazaminumbeko amnabawanza pele pepeni amekina uyandibona ndikwekwezi njengamla ephezulu andazi kutheni
sendiliqanqwa ngoku ndiliqanqwa sendiyipisti mna ndiyabulala amaking bona bazicaka injenkulu kireskola uyabhata njengongoku ndiyaflaya senamabiko afilakamhaina level katiko amaqhaka mawazi ngoku sendinesiko ndiyaziwande sotshintshimpilo yo Kireskola uyabata Chongongoku ndia flyer Sena mabiko I feel like I'm high now Level katiko Amataka mawazi Ngoku sendi nesiko Nde yazi wande So chintin below yo Yeah I'm a king now yo Yeah I'm a peace now yo Yeah I'm a king now yo Yeah
I feel like I'm high now Level katiko Amaqhaka mawazi ngoku Sendinesiko Ndiyaziwande So chintin